You see this thing called love, you know? It's beautiful. But I feel like it ain't for me. At this point I need somebody. This ain't nobody, is an island. Nanya tiny pa company. I've been single for so long. My sister Sophie told me tadari. Apa ilipofika now is alarming. Shapitisha miaka zaidi ya 30. Now you need a family. But I told her, I can tell you many stories about love. God damn I love love. Even though love don't love me so. I've been to many places searching for love. Even though love don't love me so. Kwenye mapenzi sina fungu. Hata nikipata mpenzi mzuri na kurupuka na mvuruga. Kama mapenzi ni kipato. Kwenye mapenzi sina fungu. Tofauti na Lenisa bibi na baba pengine rafiki na ndugu. Na hata na upenzi linaweza kuchacha. Wanasema nitakufa mpweke. Toka toke na bajeti. Vipi sijapata mpenzi. Hata mmoja anayenifaa.